Mbwela babu Edo wakumwembe Wapia shabaraka Sikia hii Chapo maneno simukuki Ila yanachoma sana Punguzeni Chapo maneno sibunduki Yanaweza uwajama Acheni Nimechelewa kazini Kisa njiani foleni boss Maneno Nimechelewa kulipa kodi Mwenye nyumba ananifokea Maneno Sawa nilikukopa rafiki Na ukanitangaze Maneno Nimechelewa kulipa mchezo Na unishushe jina kijumbe Maneno Topambana kufanya muziki Ila chambuzi uchwara kukicha Maneno Nashanga binadamu hawapendio Kuniona nipona matajiri Nashanga binadamu hawapendio Uniona sasa nimenawiri Maneno
Etio kafelie
Maneno
Tuone atafika wapie
Maneno
Najisumbua bure nipumzishe
Maneno
Etio kafeli
Ashrafu minyama mafili Director Chalo Eyo solo doctor Guitar Champion Sound
Wanasema sana Shepu yangu ya uturuki Inawahusu nini
Kari my story, my mouth wa jese
Wanachonga sana Eti natumia filter Inawakera nini
Nanama boss, wapi ankoti
Ikijenga kanyumba
Maneno
Eti ajenga na nini
Maneno
Kachwa na lebo kayumba
Maneno
Hana hata senti ya msini
Mujaku DC
Nikipendwa nikanenepa Wananita chibonge Nikikonda wananicheka Ilimrati tuwa niponde Nimakosea nini Sherie
Wachambuzi nja
Balingi nini Sherie
Four brand Isa tambudo tomagari
Nashanga binadamu hawapendio
Aristote
Kuniona nipona matajiri
Kamage the big boss
Nashanga binadamu hawapendio
Wapi mzenji Zanzibar
Kuniona sasa nimenawiri
Freddy Vunjabei
Maneno
Etio kafelie
Maneno
Tuone atafika wapie
Maneno
Najisumbua bure nipumzishe
Maneno
Etio kafeli
Ashrafu minyama Lamata juakali Kiche bite Wapi mama koku Salimie sana mwana miska tembwe Zenye rere Tuna testie
The mix killer